wanga sine bavisa moya wanga
Swilo leswi swi ku lava u ri pasi Swa vumbuludza swi ku siya u loko Swilo leswi swi ku lava u ri pasi Swa vumbuludza swi ku siya u loko Kinga yi rhandza ngopfu Ku rhandza nyana swa tsandza Kinga yi rhandza ngopfu Ku rhandza nyana swa tsandza Swa tsandza
Mani kuno jola kasine bavisa milu yanga Mani kuni tsaksa nyama kasine bavisa moya wanga Mani kuno raza kasine bavisa milu yanga Mani kuni tsaksa nyama kasine bavisa moya wanga